Erigyei Kaun, Chimerie, Chimerie. Abụ abụ n'isi mụ na gị. Abụ abụ isiokwu anyị. O merigo ike ahụ.
Merigo ike ahụ.
O merigo ike ahụ.
Ụmụ nwanyị tenọ, ụmụ nwoke baz, baz, baz.
O merigo ike ahụ. O merigo ike ahụ.
N'ime ezinụlọ m, ebe ị na-arụ ọrụ, ime ndụ gị. Abata n'ime ezinụlọ gị. N'isi ụmụ agbọghọ bịa, n'isi ụmụ ikoro bịa mụ, n'isi ndị nne na nna, n'isi ụmụaka anyị, n'isi obodo Naịjirịa, abịakwa n'ala Imo steeti le. Ụmụchukwu dube ya, unu wee gbaa mgbe n'isi ụmụ ike ukwe. Anyị
praise the Lord. Amen and amen. God be with you. The message of today is centered on the book of Psalm 16, verse 11, our responsorial psalm. Catch it well. Or rather, let's add verse 10 to it. Or let's go up to verse 7. Or let's move up to verse 5. The Lord is my chosen and assigned portion. Chineke bu okemu ketara. Oke m, oke chi m nyere m, oke chukwu, my passion, oke m ketere, oke chukwu. Chineke bụ oke m, ihe niile akpawara ya maka m hara. I chose him, he is my passion. Somebody cannot continue to say that bad luck is your portion. Failure is your portion. Disappointment is your portion. Miscarriage is your portion. Failure is your portion. You can today say not only that success is my portion, you will not only say that blessings are my portion, that prosperity is my portion, that favor is my portion. You will not only end by saying that life is their portion, or that prosperity, or breakthrough, or divine security. You will go beyond all these provisions to say that the Lord is my portion. Communicate that to the person by your side. The Lord is my portion. For the Lord is my portion in the land of the living. My Lord is good forevermore. The Lord is my portion in the land of the living. My Lord is good forever. On the mountain, in the valley, the land. In the sea, mountain, valley, on the land, and in the sea, Lord is my portion in the land of the. Who say Ike? Obi kagini ni neku. Who is your portion? Who is your portion? The devil is not our portion. The provision of the evil one is not our portion. Who is your portion? The Lord is my portion in the. Ire ku ya ya ka agobi. Ina akuru chukwu aka na egusi ya ike. Chukwu bu oke m. Ke chukwu. Land of the living. My Lord is good. The Lord is good. All the time. The Lord is good. Is my portion in the land of the living. Yes. The Lord is my portion in the land of the living. My Lord is good forevermore. And the Lord is my portion. Jesus is my portion. The Holy Ghost is my portion. Oh, the God of heaven is my portion. Chide Yemwa is my portion. Ochebebeke is my portion. Odimadebema is my portion. Oyisezinona is my portion. Oworiyediroge Megi. You have a mighty portion. You have a supernatural portion. You have a metaphysical portion. Inemekoye chukuboke ya. Menikoye chukuboke ya. The Lord is my portion in the land of the living. My Lord is forevermore. Praise, 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 praise the living God. The secret of my joy is that the Lord is my portion. Amen. Okuchukwu na-aga o. Also in verse 6. The lines are falling for me in pleasant places. Ihe ọma na-emere m na ndụ m maka na Chukwu bụ oke m. Nwa Chukwu ihe ọma ga na-eme na ndụ gị a. Ebe Chukwu bụ oke gị. The line shall be falling for you on pleasant places. Ihe gị ga na-adaba na ana mara mma. Ngọzi gị ga-adaba na ana mara mma. O mesi ebe ị ga-anụ dị bụ ebe mara mma. Ebe ị ga-agbata oge, ebe ị ga-anụta nwaanyị bụ ebe mara mma. Ebe ị ga-enweta admission, ebe mara mma. On pleasant places. Business, your business will be located on a pleasant land. Oh, God is my portion. And the Lord is my portion in the land of the living. My God is good. Ever, forever, forever. Aporo meta mechi akwusa. Ọ ga-adịrị gaba. Gekwa ntị Nwachukwu. Yes, I have a good heritage. Oke m mara mma. Nke m ketere, nke m jika. Gwa nwanne gị sị na nke m ji ama ka nke m jika. I have a good heritage. I have a good heritage. Somebody here has a good heritage.
Oh, oh. Oh.
Imo State has a good heritage. Oh, yeah, KJ Nabu, Nabe Hanasio. You got Imo State, Kita. Yeah, now, Kabo.
I'm gonna die on the road.
The Bible says in verse 7 of Psalm 15, therefore I will bless the Lord. Chinak again. Get ready to bless the Lord. Agamagozi Chineke. The Chineke Agozi Maha. Who gives me counsel? Yes, my heart is not me in the night. I have set the Lord continually before me. Verse 8. Exo what I'm chilling in the room of Benin. Chukun on the room of Benin. Who's the best chukun in Hugin? Chilling in the room of Benin. Nsogbu wa aga anọchi gị. Aga ọnọdụ aga anọchi ihu a. Aga ọma ka e guzobere Chineke n'iru m mgbe niile. Nwachukwu onye nọ n'ihu gị a. Kedụ onye na-anọchi gị ihu? Onye na-anọchi gị ihu? Onye na-anọchi gị ihu a? Onye acha anụ ụzọ ka Jesu kwuru n'iru. Nwoke bụ apa kwuru n'iru gị. Eze afọ ọma kwuru n'iru a. E guzobere m Chineke n'ihu. Ọbịa ga-aghọrọ m mma. Ọbịa ga-aghọrọ m nsị n'àjà. Chineke nọrọ n'iru gị. Ihe ọbụla ha mere gị. Chukwu ga-ebu ụzọ ghọrọ ya. Ọrịọ mgbọ nwaanyị. Eguzobere m Chineke n'iru. Onye ga-agba mbọ ga-ebu ụzọ gba ya Chukwu nọ n'ihu. Arụsị ebe gị nọ n'iru. Eshadai nọ n'ihu. Ajọ nwa aga ha nọ n'iru a. Nwa a bụ nsị na-aga ike ndị ọchịchị. Ndị ọkọt, ndị ire aga ha nọ n'ihu a. Ụcha ọbụba ma nọchi ihu a. I said the Lord that you have to destroy me. Because the Lord is at my right hand, I shall not be moved. To what again, I shall not be moved. That cannot move me. That cannot remove me. I am immovable. But you want to hear, like I said, I am immovable. Because I said the Lord is for me. In my places of marriage, in my place of marriage, they cannot move me. Everybody in our world, they cannot move you. I can walk in Kumi, where the company they have is to go. You have come the Lord at your right hand. Ebube dike n'agha. Chineke nọ gị n'akụkụ. O nwere onye ga-asị ka ọ kpachapụ gị. Nwachukwu ama mkpachapụ gị. Ama mkpachapụ gị. Maka na Chineke ji aka egwu ihe gị. Ikube n'ibu eke jọbụ ma esori lọọ. Amen and amen. Onweghị onye ga-akpachapụ gị n'akụkụ. Ndị dị na-akpachapụrụ, anyị esibeghị nna lion. Eji anya ụfụ wee tụga gị ebe ị ga-ahụ. Chukwu nọrọ gị n'iru. Ọ ga-atụgharị ebe ahụ ọbọrọ gị ala ọma.
Chukwu ga-eduga gị ebe mara mma. Chukwu ga-asịrị gị ebe a na-etinye gị ugbu a. E nwere ebe Chineke na-egosa gị. Oge mkpughe mmadụ eruola. A place of healing, a place of breakthrough and hope. I shall not be moved. Ever much would they see him, the devil cannot move you out. Ever and then you go there and hug in the area. Nobody can remove you there. Chineke gọzie gị Nwachukwu. Chukwu gọzie akara aka gị. Ala ma onye gị ga-eduru mma ye. Be mara mma chukwu ga-eduru before me. The Lord will be deciding my life. He will be deciding my destiny. He will be deciding my future. He will be deciding everything about my existence. Aborazo Raja Moya Medana meeting. Ahabagi Mishu. Hajena Beria Ground. Hayata Wayne is in honor. No. Get back to Ebenina Adera Homo Chineke. Gawu Jonaya. Ebe a ha jere kedo gị. Ebe a kpọrọ bizinesi gị jee kpata ụlọ ọga agazi n'iru. Ozi ọmata bụ n'isi gị. Ọsịo, therefore my heart is glad. Obi m jupụtara n'ọṅụ. Psalm 16:9 sịrị, obi m wee jupụta n'ọṅụ. Ọṅụ eju m obi. My glory. Rejoices. If you tell me, you might have to go, yo. My body too shall rest. I can make it a Zubike. I don't know. What you want to go make a Zubike? Every day, trouble. Problem. Wahala.